Jack Records.
The hot music on the beat.
On the beat. On the beat.
Lucky now you met us. Jack say ati. Tawizi na zake moyo umafika pen. Uma wanangati wakondela zomwe. Wana anza kwa zintu zao zikuteka. Iweza kwa mamu jazi kuyenda cheka ya. Uma wanangati wakondela. Wana anza kwa zikuyenda. Iwe pompaja sizuteka. Taiwa ungo limbika limbika be. Osa foka foka be. Maso chusokolo penyambari. Maso chusokolo yenda mbali. Yenda mbali we. Oh penyambali ne. Osa foka. Maso wazi wazi osa topa ne. Osa
topa. Tuko. Ayoyo tuko iwe. Pusha. Ayoyo pusha iwe. Tuko. Ayoyo tuko iwe.
Zuka, ay ay ay, zuka, pusha iwe, bale wanga pusha iwe, zuka, ay ay ay, zuka, pusha, bale wanga pusha iwe.
Hey, your friend you say tupi, hey, your friend you say gunje. Your friend who said Robi, your friend who said Gun. Kulikanya eya kule koko, simaketi zema bwana eya koko. Oh, ulose kunyoza anza koko. Usazi fili zomwe azikamba, usazi tengele zomwe azikamba. Na kali ya masamba yomwe, your friend who said Vigo. Kumangini kupusha. Kuzuka mama wako pimpila si. Kumangini zipusha. Zipusha yuwe. Wake up, wake up.
Wake up.
Wake up, wake up.
Wake up.
Wake up, wake up, wake up. Pusha. Tuka. Ayo yu, tuka yuwe. Pusha. Ayo yu, pusha yuwe. Tuka. Ay ay ay, zuka iwe,
zuka, ay ay ay, zuka iwe, pusha iwe, bale wanga pusha iwe, zuka, ay ay ay, zuka iwe, pusha, bale wanga pusha iwe.
Apple Music. Download music on Sora 3.